kulankan iyo waalidiin odayaalka dhaqanka iyo maamulka degmada Diinsoori waliba loon ku hadalay sidii ciidamada beeleedada lagmaday lahaayeen isla markaana ay u naqda lahayeen ciidan dowladeed oo ka shaqeeya horumarinta amniga bulshada iyo deegaanka sidoo kale loo xoojin lahay wada shaqeynta shacabka iyo dowladda intii uu soo kulanka dalay waliba sidoo kale loo ku doodaya waajibaadka ciidamada iyo baahida sheenta iyo kulid markii iyo badan iska dhiyowka ciidamada hashal taabacsanayna beelo meelasi wada degow taasoo iyo ku dhaladay jirtay dhibaatooyin iska jiran amni daro dil dhac iyo barakac dadweynaha waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka beelo meelasi wada degow oo kulanka goobro ku hayeen iyo bogaadeen go'aanka uu maamulka ka mid yahay ciidamada yoona sheegeen in si faylan yoona shaqeeyay doonana sidii arrintan lan hirgeli lahaayee maadaama iyo danaha bulshada ka tarjumaysa tallaabadooda
maa intan ku kooynay aan ku kulognayaa munaasabad ahaan ku inta kulmayna shirka in qabna in ciidamadii oo kala moosanoodii new police awahan in ciidamada ateenana siino hal taliy hal kixigeen in lahaada ciidamada ateenan kala kulmayna dad walaal ayo dhaladii oo kale sidii horta toobar ku soo san ka been oo kale nagadana ortifin kaalanta koowaad waa adway tii lamaad beesada inta tuulooyinka markii la seedana sarfado waan walsa laga gada migi intii sheegin walsa loo gadan goonta naglili beesad ateen in magaalada ku socoto horta sifina qodobka labaad alxamdulillaah waxaan kala dambeyn la helo nidaam la helan walwali bis hagaag wuuba hagaay meel eri garafiisha suru gudub haan kulina iska afku agno wali culimaa uddiin ay iyo wali odayaal ayaan iyo wali guddoomi kaxigaan ciidamna agno garab afkana berko injeed shimburiy hamsi buubta baalka biyas reeba uleri haan afkii berko injeed arta haan una muwaafaqan iskarin walsanag halaawo male
dadka shacabka degmada Diinsoorroogu si inbad nyilankii walkasaaw may hanuu fehmidiiska jarta maamulka oo helise oo waa bar iyo bisla sharaaw iidin shay oo isku dhaflu ku weelaaw haddii guddoomiyaha iidinka la jaro guddoomiya qabiilka oo lay nagdo guddoomiya kugeenkaan la jaro qabiilka oo lay nagdaan meele nafka horo qaadiya nafka dambe qaadee yasreer baadiya raaya kalsoonida shacabka hanuu mayaalo dareen lay jaree dareenkaas inii laku baho kalsoonida degmada la halo yaa la fadee unumayna nin saare guddiga halliinta iyo hasaloonida degmada Diinsoor yaa ugaasaysa nin saarin maamulka aan la kooynay eedana nin la qaadi mahadsanyiin magaaladii afteen badana ku kahi oo shacabkana ka farahaaw dowladana ka farahaasoo hoob la arago ka farahaas koonfur galbeed haatooy federaal haatooy dadkaas kuli degmi meelba roogdo layskala dugunyaa la fiiriyoha
guddii beledka hortaba nabadeyntees wali isgalay iyo wali dhib wadatay iyo wali kale guddii oo hortaba xalli haay karo muy guddi haan kale isla magacaawi maag guddii hortaba heeshiyo beledka heeshiyo aya marka unumasifina ciidankay way dubsuunka nagadee ciidankay kii staff guddoomiya agi oo daraawuush agi horta kii dhibow isaga bahay dhibow isaga bahay agliiskaas horta lahabaash kii dhibow isaga beenay haanka kooyo quraa ka seeshido ciidan sifida in lahabaash hal liis lagu qoro kii guddoomiya guddoomiya kii la jar naftaas liiska oo daraawishti laga dar
wixii aan sheegi lahay odayaasha sheegay waxa aan ku daraa qodob yar oo mahadcelin ah iyo qodob yar oo gubaabin ah annaga horta waxaan nahay akhyaartay laga soo maray afarta beelood oo isdhaariyay ilaahay dartiisna isu dhaariyay magacoodana liiraha xasilinta iyo horumarka degmada Diinsoor oo ka kooban afarta beelood waxaa naga ballan ah oo naga wallaahi oo naga billaahi oo naga tullaahi in qabiil asna gelin oo asnaga xaaraansan yahay horumarka dadkaas iyo bulshada lasiin isku xiri lahay ee maamulka u wada shaqayn lahaayeen oo noolo doortay wejiga ay leedahay inaan ku wadno
talaabadan la kamid ah waana la ka qaramayay ciidamada beeleedada ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Bay iyo waliba la xariirtay sidii laan afjar lahaayay dagaal beeleedada mararka qaarsho ku dhiyow degmadaasi taasoo sababa qasaaran iska jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantideeda iyo barakac bulshada